Dande studio kalangu kettini don yamde jeddi jabbara kamintaji chapande tati kibaruji mode e fulfilde min Omar Hama Abdullahi Bunga do masinaji kawrata jottina o ender koy kibaruji mede en kala e vide sappo e jegon lewru juin hande Afrika watta batulawal chapande tati ko nyalande itanande sukabe leda Afrika de noy ko janol sukabe bibbe atimu teddengi wontiri der nokkuje to bibbe atimu jogete on nanan ko horejo nokkure wi'etende le bon samaritain nyame famini do majum nani bi hande subaka dum fuddi do der leddi meden Niger dum woni etol jande sukabe jangobe l'école pamaro noni on nanan ko derkater lekol gudel tatabo mo nyame famedi do majo yewtere mede pindira hande yatana halu anam noy fi gurnda sukabe ayi be garbino be tawato enda der gallure dos kore jamirte mo do der Niger mbieni nyalande ittanande sukabe lede Afrika ko dubu jinaji didi e noga e go handen sappo e jego lewru jien dum wadi e der wakati nyaw coronavirus kambe rafika jarande nagu e kippitande pelle murtube tawade der regionji ko wadi nimbe ujunaji kambe jey egoy kolati rewbe sukabe famarbe no tawa e der fi chatudo yeru no minister kawjido fi rewbe sukabe famarbe haliri e der hala mudun ko sudu habar wi tendu le sayel hali hande yum sabi doni be sukabe hande no tawa e der fi chatudo wodi du o famini wiide ko gomnanti hoji adiji e waddude balla gudum ko buytanta tampereji be sukabe yerno minister bieteddo madam Allah wuri Aminata Zurkalleni famineri nanni bi Allah e lawol nyalande itanande leyde Afrika ko sukabe dum min jidana famude noy ko janol sukabe bibbe atimu be teddengi tawda le nokkuje to bibbe atimu njogete le nokku biyetede orphelina le bon samaritain mo nyame sukabe famarbe chapande njetato en jenay kambe won ko jogatom Ahmad Rufai Marziki mawdo jangirde den nani ko wi Salamat Kadir
waranden hande min godana sukabe famarbe chapande jetato e dido be illa dinki makko yufaya dubi noga e didi sukabe non be juude itta e mabbe hano be inna e baba fu mayani be na be innira e mabbe hanga na be nyaw sida wari saro e mabbe dey foto dira nyawgun nangay cukaloy koy na sukabe wondube sedarma der jonde koreji mabbe ade to sukabe kepube saro e mabbe jogete min gol tana balla ka ONG ji e himbe godube bawde walla tamin jogaki ki min gadanta sukabe walana do lawol gol juju kawjido e filla hala cukalo hokkata min nyamnabe min gatta be jande min kawjo cellal balli mabbe faabe jotto dubi sappo e jeetati dey wobbe der mabbe be gala to jotti lobbo to ben do minen jogobe fa dubi nogay e go
civil k21
nonni mbiyennoɓe sukaɓe jangoɓe l'école pamaro mo kala siji jeego ujunaji noon ɗo nder leydi meɗen Niger puɗɗo e hande subako eto jande muɗum yaade nder leydi ndin fuu no foti to l'école pamaro mo gudel tataɓo tawaɓe nder arrondissement goɓo mo nyamey dimma sukaɓe ɓe ummata konana hemre e jeɗɗo kolati cukalo ndo lasoji tato e jeegon tawa e worɓe lasoji ɗiɗo e go'o waɗoɓe tewtewru ko balɗe tati yeru no ardiɗo jangirde nde biyeteɗo madame Mahamman Hadiza famminiri Hawa Usman
der jangirde ande mi walana sukabe tefobe herme e jeddi bikkoy dewoy chapande jeego e jeego goroy chapande nay e go be fudo be gari fu no don yaada no handiri eto jande mabbe de min gatta dum balde tati sappo e jeego yaade sappo e jeetati lewru juin du mo gonden der mon hitane duudum edi no gay e go min puddirana eto jande redaction joni ibe don gadane mat deni be kanti be gadante e tiddi milier kambe gadante nyalo handendi satarma gon fuoni wala be dawi be gari illa subana suka bendo no tawra e nyanyal jandi mi do miija ko duudal mabbe fu no keban jaaki CEG
nanni mbiyam faande cuudi huda kawdi kambe toluuji garuje kambe woni ko hendu do fi kengal la sara wakkatino kambu balino ko ndiyam biye toboy ndere wuroji di département Belle Yara goddi wodi du hendu du yey liboyi anon bi en ledde challaliji hite lantarki der nokkure wi'etene fanduma yaaci fadum waddi fatunde golleji filla arzuku nimbeto nani faware joni bi en nangude chapande tati e go lewru men dubujinaaji didi e noga e go wuroji gadoji golleji demal keme jenayo e chapande tato e go di do so do wuroji ujinere e keme jeddo e chapande jeegom e didi kebi wadde awre mu en arande dina rawani le wakati goto no horeje sarusi kawjido filla demal der region of famenere wodi du o wi nokkuje kewde kebi ndiyam tobo mu en arano wodi o hali e du e wide filla fungongo gawri din kay komo bantake Muhammad Salis Baba Yakuba nani ko winana hadizasa
la campagne agricole d'hivernage
nato ndungu hitane hikka do region mo doso fuddenani le darrode lewru me wadi ko watto gure chapanna enayi ko awi feccere ndu kondan gawdon ko awa sane taydu kondani rawane ndungu natrena illu e watugo lewru avril kano won en baawa wiide kenne bala wadi hikka e do fi on enda sabu si jewama hande don wonde do ko watto gure keme jene kany won ko awi der region on fu tawidu kondan rawane hono jong endan gure keme jete chapande jo e go ka won ko awi nenne ne kay ne bala fu hudinaaki du feeseeda kala gawri woni ko aawa ko buddude fu gawrindi du kondan don immono toba e do hemre sappo go fu towi fala ko darto ko bonata autorideji du du kay mi matay du feeno ko goto e dun deejini e der kero region mo doso fu
e calme de façon globale dans la région de doso
feto to tereji lade njartano di wuro bundu lay commune danciandu département kolo yori yeru no ardido fedde nimbe darani be renugol jolobi ladde on famineri o wi jonkay filla mojjintinol forage on e gado labi ndiyam ko yata der fetongon heddani to di jolobi garta keba yarde ndiyam omer dovi kawji do fedde den nani ko wi rukayat adraman
ya des endroits où les ma
no wodi nokkuje be petem en tawra diyam tireji din endan ton tawa feto yorongo godu miden gidi go ummito non heba di garta hardo gam feto dancanugo go yore non fu igo wodi diyam amma miden gidi non dan duda ko watta tireji di endan garta himbe du keba diyam naforoda min gatti dana yade himbe min kebi du wallirbe der majjundu min gon miden jara are de endan min jaha min gollo miden gidi min cukkita tiyoji jara nan di tireji di endan diyam hana du do tan nokku fu to tiyoji di endan tawa min durwa min cukkita di gantireji di endan keba diyam dodu kan won to min puddiri
che mais ça c'est le premier site que nous allons commencer
handen subako woni ko don fudda do der suudi studio kalam ngo mo gallu nyamay jande ekintinol wawde luma ko ko horebe ciudi radio sappo e nyoyo gollidobe e studio kalangom yerunino aliyo abdu kawjido filla ekintinol be nimbe halirto studio kalangu owi gol ekintinol balde mun tati wadoita fanta samsi yewtiti e makko faminiri hanoni
l'objectif visé à travers
koro jande ne endani wannana wadde notto ko himbe gollomde radioji gollidoji studio kalangu kebene bawde famude nebe joddinirto sigila lumtagol mabbe har radioji din endam pebe radioji endam tokkira do gonga ko gollangal nono du kondani be kebbe poda himbe warobe fa golle e radio jangne ne endan baltati won ko de watto de fuddama alarbar de en sappo e jeb timmo aljumar sappo e jeta lewru juin du nan noga e go ko min yewto e warbe fa jangine be ni wonno be keba be dartina fa woda gollal ngal endan min jidi be jamamin du kondan hunde fu ko watto ko hono ko min bi dum endan pa amadum fa woda
les contours de la thématique
nimbe tato mbarmina bittino a lokotorore galmi maunde den e ko watto ceede meden se fa milioji didi kambe woni ko dillida emun dum woni dimma hippitere wande hankin jamma yaade to bibbe bombe ba anda ka fu moy en non jogibe kaborde to en dal le wuro dabguwa le commune sarnawa kiloji mun noga e berne konim aliyo dan tonko jowro wuro ngo holli ceedago mudum wakatino Asuman Musa yewtidi amako e challal.
Benayo warbe hippitade no kure den. Har yende didi e feccere be gari. Ibe jogi malfa gota. Ko be nati baade den. No wodi dambugal gon. Sey be gatti malfa kan. Be pi be diddini dambugal kan. Dem be gi beero gon no tawa don. Be jami o holla dum en. To jom baade on woni. E koyde be gari. Benayo himbe nawbe barmini. ibe lokotorore galmi warbe hippitade no kure den dum miliyoji didi cede nera e telefonaji jamani mawdi didi kambe dillidi ko be gari dum mi noddi komser sarnawa mi halani dum hande ni miden tawa be rafike yoro hakkilu fukkin miden gidi du fa hande dum beydana min sogeji jilo der cekantarare amin de enda ko watta killoji himbe pukku
Janyalli maunan debbo hanne ni mi hoci aadi warde gollirde maada kan tammi yotamma
e Nafisa am da a jaa ma der biro am
a imi anni ay dama min no woni minya mo burda yidude
a he hore maada andine yonay ba mi halanane
maunan debbo imi anni ni on gala odon pijira laabi jojjinaadi kisinoji himbe raabu nyaw coronavirus gudena
ande o hone gartitol idabol nyaw coronavirus gu no handi min he koy amin min kokka himbe misaluji gasudi
mi faami jonkan nane mako men garna toygo domo gollirde o acca men natoyde sey men gatti cumode amen men lota juude amen denko acca men nato mi waddi sa'a mi addo e sumode an no der sa kuru an den gatti mi denko garmi yerde
abi gartitol idabol gol nyaw coronavirus gu wala fuko waddi dum sayye bare himbe wakkati fu mi do halane jogoda manga kuma deni anati der himbe gatta cumrema taw wattu yebare jogaden manga ku amin denen ko emen gan keben denen wobbe do
dun do yo anni nore non de studio kalangu waddi hawtade e minister kawjido cellal bibbe leydi Niger
Sangarta yewtere meɗen pindilol ɗo nder Niger garbi non no ɗon heewa sanne ɗum du hoƴƴi hakkilloji nimɓe waɗoɓe ɗum ɓen ɗo woni ayiɓe ɓe abbiraɓe mum cardata ɗum en to modi baɓe e jangoyde jande qur'ana ɓe ayiɓe du fa keɓa ko ñaami say to gollima garbini dow laabi dey noyi fiɓe sukaɓe ayiɓe wontirde région do so nana hadisa san sumana bantu famminimɓe fulfulde
nder gallur do so ɗo enda neɗɗo no yiyan sukaɓe worɓe famarɓe no jogui tasaje no garbina no tefa ko ñaami sukaɓe du konnan ni ko ɗuuɗi e mabɓe fuu saroɓe mabɓe won ko hokkiɓe modiɓe gam janguina ɓe caggal mum noon ɓe cakitoto ɓe laato garbinoɓe yerno kamɓe koye mabɓe kalirɗo enda
saroɓe am fuu no buuri duuɓi an jeetati garbinol kanni mi waɗata duuɓi an tati miɗo garbina mi heɓay du baaiji biira worre miɗen keɓa komin ñaami ñande min keɓay du sayni min muña degon du miɗen jaaha min buwoder ɓaale na min golla min kokke ceede
far ko darto modiɓɓe haala ka enda neɗɗo fo ene yirika noon en
saroɓe mabɓe kan en ni itti junngo he mabɓe gala no ballira ɓe codata koltal na ñamduɓe lildana kaden du garbinol gol endan tawangal nder jande qur'an cukaɓe lasoɗiɗo e jeegom gonani kan ɗo ko ñamneɓe du hoya wakkati ɓe kani jangoyde den neɗɗo hiyatta ɓe iɓe jiilo iɓe garbina woɓɓe illo subaka de burtake gartata se lasara to iri ahiɓe ɓe enda fillano he jande waɗatake
himɓe hewɓe laatiɓe seede no talibaɓe gonɓe joɗori ɓe mbi no tilsi hooreɓe gatta konɗi mum e haalaka
illa wi'ama ahi ngaku wi'ama garbinol wi'ama du fa handen torra nder sigina ekkintunol mabɓe jande qur'an kam woni ɓe ekkintine laaɓal gande ni wi'ama alsilamagal to wi'ama himɓe tawre laaɓal gomnati kandu no hani noon tokkito ƴewtino no modiɓe ɓe gonno kawjoro filla ahi ngaku
allah e torra ko sukaɓe gonno jiiya dow fi on endan docteur mo région kawjiɗo ndenol sukaɓe tonen do so o wi tindi hani ɓeyde waɗede wakkati allah fuu yaade e modiɓeɓen endan Abdou Amadou
cukaɓe ɓe ni nde en daari iɓe gatte garbinol tefol ñamre na ceede ko hani kam woni saroɓe ɓe endan ka en du tokkito daara no janguinol cukaɓe en gol endan wona no waɗiri gam modiɓɓe gon no mbi'amin gaɗan duuɓi ɗiɗi anda fuu to saroɓe cukaɓe ɓen taw nder saru suji kawjiɗi filla denaku cukaɓe miɗen jewtida du modiɓɓe ɓen endan ɓe anda hakke ɓe cukaɓe goodi miɗen gaɗa du fa handen filla ahiɓe ɓe endan nder ñalowma batu ittanaɗo daranade hakke sukaɓe
fa hannen kanko Abdou Amadou o wi ele duɓinaɗe e nogay ɗum o rawane noon ni ko watta sukaɓe ujunere kam woni ko farusi makko ho ittedene muɗum ka noon e nder leyɗe yaasin sukaɓe hewɓe no gonno gaɗa garbinolngol enda
ɗo wonta kibaruji meɗen tili e fulfilde kirten to jam hirti